nde annabi Isa wonno e adunaaru o haali haala laabi ɗiɗo, ngolla wonna yaaji, ngolla wonna faaɗi. Limaaɗo fuu tawaama dow laawol yaajugol ngol, laawol hoyungol sanne. A tawataake toon aan tan, a tawan jarraɓe woɓɓe na toon na boni sanne. Dow ngol laawol yaajungol na waawi waɗde ko yiɗi aw. Dow ngol laawol yaajungol wala fuu ko haɗa ngol laawol Iblise. Wono na anndi ni Iblise yo ngaño ma, wono o ngaño Allah duni. Ta waɗi ko boni fuu na a wenna Iblisa leena a hunngudo e Allah maaɗa. Ngol laawol yaajungol na noddire laawol Iblisa ngoldu wonno laawol yiite. Yiite nge yetto yimɓe bomɓe tampinte. Yimɓe mburuɓe do laawol yaajugol ngol to maayi fuu na yoni tampine nder yiite. Goɗɗo fuu waawata yaltude ton, ton yo wuro tampiri wakkati fuu. Allah yaata ngon wuro. Yimɓe wonɓe tomɓe ne seedi e Allah wakkatiiji fuu. Farewa ngol laawol faaɗungol andi rewa to leggal falangal Isa woni. A rewata ngol laawol ta a daraakin to leggal falangal Isa woni. Tona waɗa ko boni fuu a yonaayi rewugol ngol laawol. Fadde rewata ngol laawol na leeɓi ɗaɓɓa annabi Isa yaafini hakkeeji maa. Na yoni yettaamo saabu ko o maayinima do leggal falangal. Tawate caggal ɗum a heɓata iguraaɓe gasin ɗe faama annabi Isa na wondi e maa. Annabi Isa o doomete le o yaarete wuro Allah. Toon a heɓan ɓernde wende jamanuugi fuu.